Wahenga lisema kizuri jusel na kibaa hujitembeza. So I be doing it well. Doneke chakula kwa meza. You thought I was thinking. Hey Motif, what up? L, but me and my team we never. So now I be keeping it well. Back up one kwa jeneza. So no bado na chapa. So up on the bado tapata. Sifa kone jasho mifungwa milango. Ndo sahiko labo matata. Na hamisha mada kayole. Mina mpele karunda. Sisa mesha mada gole. Na mini shamba ikanyumba. Ni easy mangoma na tunga. Ni vile my time hubidi. Na changanya rap na rumba. Na iweka mbaka na mugidi. Nipige video muone kwa TV. Nishike Nairobi pia na jiji. Akili ni nywele na zangu. Wacha tu compare tune na Nikwiji. Muna li dedi akanacha solo, solo. Kashindo jekani da follow, follow. Nikaza kuslang makoro goro. Nikaza kufa makoro goro. Nikaza kujam na soro, soro. Nikaza kuhang na kolo goro. Nikaza maslang za yolo, yolo. Nikaza kukam na mchoro, yeah.
Nisha lala nje mvua jua la nichoma, na kunyanya sika kwa mtade ile, yeah. Sichoki kutafuta na mimula ataniona. Aha, hata nikisota ntazishika one day, yeah. Oh na na na, yeah. Chali ya ghetto, yeah. Oh na na na, yeah. Chali ya ghetto, yeah. Oh na na na.
Kufika juu ina fao jitahidi. Mziki kazi kwangu inanifaidi. So I don't care what you think I'm hearing. This is what I do when I hold it down for my city. Tabidi, what you when it's into my piggy. And I'm feeling sorry for those who say that you usani hailipi. Kila siku ya wiki, napika mziki, juu isha nipe ya kiki. Na misi kufichi, misi ridiki, mbaka mali ni miliki. So nataka manoti sije kwa koti, nijenge maploti juu mimi ni star. Dodoma Nairobi, nilipu shekodi, Nakuru, Tumoshi, Malindi, Tuda. Ataka unitakiwe, omilango niwe uwe na happy day. Apa mambo ni safi way, chiku kwani ita kufa like a wapi way. So OG just roll up with a pack of niggas and soldiers. Nobody can control us. We blowing over them boulders. Ain't stopping till it's all over. Wait a minute, hold up. Them praises go to Jehovah. Them praises go to Jehovah.
Nisha lala nje mvua jua la nichoma. Na kunyanya sika kwa mtade ile. Sichoki kutafuta na mimula ataniona. Hata nikisota ntazishika one day, yeah.
Oh na na na, yeah. Chali